Tantalirae, wangu wa faidae, dudu mutili widae, nili hipo pacha nijidae, ona manga wilae, hawalali wanasirae, wananuna tukipendana, wanatamani gituje kuachana. Oh baby come closer,
here by me,
come closer,
here by me,
kwenye joto na niposa,
here by me,
na niposa. Bola nikose vyote sio upendo wako, au nigawe vyote moyo ubaki kwako. Bila we mina konda na ugua, bila we ni mchano sona jua. If God wish, if God wish, wata kuita wif, tena kila his, yapo wana dis. If God wish, if God wish, wata kuita wif, tena kila his, yapo wana dis. Yapo wana dis. Yapo wana dis. Macho kodo. Macho kodo, 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 macho kodo, macho kodo, 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 kodo. Nikupeleke nyumbani kwetu kaone wakingae, akikupitisha mame na tosha kuna wakupingae. Kuwa wako minatamba na vimba na ungeza kuringa, toto seksu na shingo ya trigger na nywele za singa. Wanok nok, ona wanapata pressure, wanakesha. Mapenzi yetu nona yana watesa, wawezi kuyanunua hata kwa pesa. Keisa, ratu, situnashesha. If God wish, if God wish, wata kuita wif, tena kila his, yepo wana dis. If God wish, if God wish, wata kuita wif, tena kila his, yepo wana dis. Macho kodo.